turafanana icyagatumye dutandukana kiduha impamvu zo kugumana nubwo bahora babyigana ngo bakujyane kure yanjye mama gusa baba bigize angana urwacu ruba rushubukana cyakoze icyo nkukundira ma nkunda uburyo mumuriza sha agace kacu futa mbega mbega
kunubijyoshe